Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to ɓoggi jannde gafandu haala Mamadou Sama Sekou jamñali sakiraaɓe keɗiiɓe. Jukkaajo fe mbiyan fedde Sidaw fewde e leydi Malindi na heddi nde nardi mbiyan habitiɓeɓe ngartira laamu Ibeka mbiyan ɗum waɗi alkamsari hannde woni mbi ko ndu martina kumpa le batu juujuure. M5RFP na sarti majere mawnde ñande aljumare nde to nokku place indépendance yalla jingande habitiɓeɓe ardiɓeɓe holliti wiide mbiyan na Hayba Sanne kabaru muɗum. Deƴƴere warti le Bamako e kati alkamsari hannde noga e lewru août gollirde ɗe fof udditama mais gilla joni mbiyanna wonno hollitɓe wiide kurita o mbenna wonko walti e sifa immadraji mabɓe ɗum ɗi goni sembe kabaruji amen hannde kikkide alkamsari noga e lewru août hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Fedde CDAO na jokkiti jukkoje muɗum no fewde leydi Malindi mbiyan alkamsari hannde noga leru août woni ko ɗum humpita e wattu battu juujuya dow tiɗalla politikaku leydi Malindi bangal sammingol laamu Ibeka e mbiyan ñande talatare nde kana koɓe leɗe ɗe mbihi paaboto mbiyan leydi Malindi bangal jooɗa haala yalla laamu o na warta junngo civil en no yawiri keɗana koɓani en Moussa Malli Sissoko e dow facitango Ousmane Ñalibouli.
CDAO darti hoorejo leydi meɗen kiɗɗo Ibrahima Boubacar Keita wattite e golle muɗum holliti wiide dow jukka nanguɓe moɓe coup d'état timmi wattake kasen ɗum wonno ko hooreɓe leyɗe CDAO ɓe kolliti wiide ɓe gaɗi batu mawɗo beetake o dow kabaru immingol dow Sally Ibeka ley o batu ɓe gaɗiri e visio conférence CDAO holliti wiide ittan nelaɓe muɗum warde ɗo Bamako ɗo fanda muɗum yalla hoorejo leydi ndi ana ɓanta golle deƴƴeɗana heɓe golliɗe laamu ɗe fuu puɗɗita golle no hanniri nde fedde lefungol holliti wiide hoorejo kiɗɗo leydi Nigéria Goodluck Jonathan o waran ƴummade daro yalla kabaruji ɗi fuu ana keɓene jogola ley balɗe jaɓɓiɗe hoorejo guɓal CDAO meccintini wiide kanankoɓe nde fedde ana gondi e wadde bawɗe muɓɓen fuu dow faabade leydi Mali ndi yalla ana heɓana tiɗɗalla mo jogi bangal neɗɗako e politikako o jogola meccintini wiide laamu makko ana sammine fedde lefungol ana hollita wiide jukki leydi Mali ndi hono uddugol keeri leydi ndi jukkugol leydi ndi ittude ɗum ley gollirɗe e CDAO laami fuu.
Mbiyan e on wattu goto o fedde habitiɓe CNSP na wondi wakkati joni o karutal hakkunde mabɓe e mbiyanne baali politikoji e kañƴe syndicaji golloɓe to ministére condi leydi ndi fa hande ley mbiyan batakuji e mbiyan e ley kabaruji ɗi e wi hoñotoɓe yogaɓe kaba jukkoje ɗe fewde fedde seru ɓami ɓamani leydi Mali ndi yo e ley taɓagol sériyaji fedde nde nden noon uɗukol keeri ɗi e kañƴe ko nande muɗum bangal leyɗe CDAO ɗe tampinan sanne leydi Mali ndi. Mariam Diallo Darame yo hoorejo fedde dental rewɓe ardiɓe mbiyan kumaniɓe ɗum no kabaru yirwere duminde e mbiyan omo wonno e mbiyan e ley noddaɓe e ley mbiyan yewtere grand dialogue keñen keɗana ko hanni e mbiyan keɗana ko haali e dow fayitan Ousmane Ñalibouli.
CDAO
e Nations Unies ana kani famude jukkude e uddude keeri leyɗe leydi keeridirde e leyɗe jeɗɗi kaɓatodi du e goɓe terroriste ɗi adunare fo wonde haɓude wona ko woɗi e wattu o juggol ngol ana hani oɗo ande sininuygal saria darnama gollirede tawene mali won e sariyaji kewɗi dewraɗi le lefol ngol wajibi noon ɓe gaɗan ɗum ka mbiɗa miila dabareji ana kani ɓamede ko yaawi yalla juggol ngol ana ɓuyte leydi ndi hana ɓeydude ɓillede banggal keɓal saabi oɗo ande himɓe hewɓe koye muɓɓe gollanta mbiɗa miila tiɗɗallaji kewɗi ni jogi handen ɗi hani humcaninde hoore
kala jiɓiɓe dorade famu dow hejoji so tamani ne mbawi natara bembal WhatsApp numéro woni 76 62 88 51 via mumo mbuɗu yaɓatake mo ɗio 37 321. Baale politikoji kewɗi ɗi laamu e kañum hirduɓe laamu ɓen holliti metti mabɓe bangal kurita ñande talatare nde Bamako ɗo ɓe wajjumbini yoppitere Ibeka eɓe o nanguiɗaɓe fof ndenno mbiyan ɗeɗo balɗe holliti ɗeɗo baale ɗe holliti ɗumno yo mbiyan nuygal saraji ɗi taɓe keɗanna ko heɓani en Arkia Touré e dow facitango Aly Cissé.
Ko fop RPM parena kodem yelema ɗi parti politique ngaji fuu hollitile communiqué ngaji ɗiɓe gaɗi mette maɓe fewde immadaraji laatiɗe sababu yoppinde golle hoorejo leydi Ibrahima Boubacar Keita ɓe naari yimɓe nangaɓe hakkunde civil en fa yetto militaire en yoppe no yaawiri coalition de force patriotique noddirteɗo ko fop ana naara leydi ndi warta le saria démocratie omo narda mangal paɗe en ɓe wilfole d'accorde mum no yaawiri parti hoorejo kiɗɗo leydi ni RPM e parena le haalaji mu en holliti wiide ɓe jaɓani yoppugol golle Ibeka ɗi parti politique ngaji holliti kasen wiide ɓe gana jaɓanɓe fay seeɗa immadraji mangal paɗe en laatiɗe sababu fottinde hoorejo leydi ɓe kolliti wiide oɗo golle ana wilfintina caggal démocratie leydi le ngolɗol ɗatol gotol convergence pour le développement du Mali kodem holliti wiide omo jokki le laawi démocratie o wi o wana jaɓanɗo golleji fuu gonɗi to ɓantoji waajibi laamu leydi Seni Amion Gindo, Horajo Parti o Holiti Metemu, Chagal Bonandaji Gadadi, Fewde Golirdi Privé, Fayoto, Furubaji, Horebe Parti, Yelemabe Ananarda, Kanyu Endu, Fedde, Nodirtene Comité National pour le Salut du Peuple, Wadako Waifu Yella, Kananke Keso Lindi and Habaju Inedi, Chagal Jidal Ngangal Hakune Mabe, Kenyi, Alkamsari, Sapo Jene, Leur Out, Fedde Nodirtene Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Wadi Nordango Fewde, Mangal Paten Lady Mali, Omonarda Be, Betedina Hakengaji, Bibbe Adama in, Le Nordango Makogotlo, Omonarda Be, Joka Lavi, Jodare So Halda, Yella Won Dabere, Mbau de Hebenede, Titala Momingon Le Mu'o, Le Dejere.
Dejer hewtama le bamako do alkamsari hande gollirde kewde uditama beta ko o le bamako e nokkuji kewdi men raison ngaji leedindi noddango fewde e habitibe men noddango fedde habitibe CNPS nyande alalbarende waltini hakkildaji yimbe ngalurande hinnaade haajuji mabbe e gollobe furobe donno yahade e les serviceji mabbe keddanno ko heban en Fati Yatara e do fajitango Ousmane Nyalbuule
bangé ñamo e bangé nanda bamako fu jabborade cité ministériel service ngaji lamu fu puditi golle hedde gollide de ngala e wi lamu kewde uditi damude beta ko o bank ngaji ana gondi e gollude ka station ngaji no kuji essence ciottete kala noode ñande kudeta den ana keddi ana uddi ya wara heewa do beddaji di fu buri laawi mawdi di hono pon ngaji tati den noji ngallure bamako de himbe ana gondi e yaade haajuji mubbe no jidiri humini be denagu ya wara ana jie do laawi mawdi le ngallure bamako de honno wowiri humini be denagu je le nokkuje kewde hono cité administrative kanye direction nationale de la police yawbe huntude haajuji mu ben kanye e gollobe le nokkuje de fous ana nata kana lu geta fon meccintinde wiide le region ngaji di dudde jere ana wodi yude sa hangal yaade balerindi jabborade le wuddu leedi ndi be puditi golle beta ko o
fedde M5RFP noddi majara mawnde nyaade aljumaare nde to nokku place independence bamako yalla imbien yambinde kawbibe leedi ndi e jingande habitibe tetube lamube kedda mbien ka nonno yagabe e ardibe fedde nde mbihi mbien hayban sanne kabaru jogala lamu hakunderjo o Amadou Ndunga mayga yo neddo gubal humaningal nyenyal gulleji le fedde M5RFP kedda nako min haldi kam mbien telephone e do fajtango alcisse
Chagal ko IBK e gollidibe mu fu yoppi golle ko fedde amende won kawtal ngal wadi bangal tiddal ngondo do leendi o mangal pade embe golle mo M5RFP fuddino o yottini mide jawta be dun sanni mide ngara noddango fewde bibbe leedi mali fu aljumaare jango wattu jande 10.9 place de l'indépendance to famin jira min kalda homo fu ana nodda wala fu kedin tedo chagal min nangondiri min gollidi fami kebi wawde futtinde IBK kan e gollidibe mu fu do min ngada ngal jidal famin jawta bibe leedi mali min nadda be kasere jokkina imma daraji be gondidi sabi yoppugol golle IBK gotel hakkune dati di mikani hunchande hore ko tiidi sanne ko ana lawol ami sabi mikani jokkude nangondirde yalla mi keba mu intinde leedi ni min tawta janka en deere hakkune bibe leedi mali odo golle woni golle tiidudo sanne e juude ami le nyalat ngarode mi ngadan jide hakkune ame militaire embe yalla dayen ko mi baawi nangondirde fami ngada
golle kewde udama non le nyalade talatale aralbare to bamako ikati batte imadraji samingol lamu IBK mbien hewbe mabbe nimsal feeku uddi nukuju mabbe ka non jogabe kay nimsi sabe mbi mursama jawdi yogaji den keddana ko heban en mbien kejado amen to katiton kanko Christine Abibatu Dara e do fostango Ousmane Nyalibuli Alcisse
uddugol bitikaji amen leede balde dede bonini min ko heewi dum wonno ko makulbali jagotodo goto to katito holiti wiide
toba mu huuti kam min jaati suttugol kaaki bitikaji amen di wal walu den men daranade hore amen nyoloma fu wadde nyoloma goto a yaltata mi gallema latan ken cittala mo
amara ko nate holiti wiide ana welti sanne ko di bitiki mudum leede balde dede ko wadi fa hebe denagu
bene mandiya don on ayi
won cittala ji di ki tabar o juhi min e jondora ki no betene ko min jalti ko tawi damal butigaji ame mangal pade ana dari be bi men min bir fo le kallaji ame lumo ngodo yim be fu narti hore yim bele be woni jal tobe so wara soda kaki ina tottata murda ame ko mi kewata le nyaloma di nyaloma talatar de lati nyaloma cidi de juude ame san ngaso kabaw o fa hun tande hore leedi mali toda fu wala to bawdo yede ana gabbiti
on a pas les choix
golleji puditi handan le ngallure katinde Moussa Cissé Djulaajo holliti wiide ana mila sodobe kaake ngara
kirsino dabaji ame fadi imma daraji di fuddude lati ke wajibe juude ame fuddude de fidi gumaji kanyen wala fu ko mi tutti wala fu ko mi baye halde bangal keba alkam sar kanyen mi kibi duppude mi anda so mi keba yimbe ngara ko sonde
fedde comité national pour le salut du peuple CNSP darti kanyen jamar nde fuddayade e golleji mu ben no jiddiri
bangal nyaw covid 19 mbiyen akam sare hande noko lir out to doktore be hulti wiide yimbe ala noko beddike nyawbe be o mbiyen taton samtanama fay goto heddaki hen
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengarte li kabaruji amen nan region ngaji di mbenna to gawtor no kenyan sapo jenna lewru utto mbenna won suka cukalel juura do labbi wonande goto e giira makko hultama wiide kanko ngaddo golle bondo o kay nangama nanama juude gendarme en danna horgol fuddama yala nafame an ande ko dum sabi golli odo golle to yoroso ton mbenna yimbele nokku gudda ile mbenna totama udde class uji didi di jawde mudun hawruti milioji sappo e tati kalisi sifa di mbenna mairie yoroso e kanye anisete denti itude jawde mudun ben kambe sarabe sukabe lekuy ben jetti sanne odo golle be holti wiide be danna huncando hore kabaru jande sukabe be antiminan kabaruji di to kuchala tonno do mbiyen cuudi kewdi chami nyande alal bare sapo jetti lewrundi baccagal iwonde ele nokko o hultama wiide mbiyen kambe kambe hejabe lambe jey to jaw jawdi bonandaji di fay goto yonka fufu heddaki hen nono dabareji mama yalla mbiyen kambe talka kambe jidde kibbe torrabe mbiyen na darane kabaru mudun dun timinta kabaruji amendo sedo yotra meedan do wawande yewtere meɗen tous les enfants hande mbiyen ɗum yewtere sukaɓe ana fawi dow kabaru jande ɓuuri fof banggal imuji cakkite hitande ɗi ele alahaali mo leydi ndi wondi e muɗum wakkati joni nden ɗo suudu mbiyen Baturu sukaɓe ɗum ne parlement des enfants darde mbiyen kamɓe ardiɓe kabaru jande ɓe wadde imadara no ɗum heɓorta lawol donc en heɓe ka holti wiide ɗum hitande o mursee ɗum ɓurani mbiyen goto fof keɗɗano ko mbaɗen Mariam Koulibaly dow fof tan omi e hooran mbiyen yo enquire jaam kureta ngadado le lidi mendi eede wad sikki saka bangal imuji cakkite hitande ele jangnire de oro alhali o wari beedade e kabar mutare golle syndicat janginobe lolirdo signataire du 15 octobre ndedo mutare golle do leedi ndi fuf ne andaka wattu mutimata yo batte janginobe mutube jeli yo tobbere tapantete jonberde de golle don e don e on wattu goto o dunke en kabaru jande yogabe holti wiide ndedo hitande jande mursende wotere buri sabi bi mabbe ana hani batu modo wade do kabaru jande kaddana docteur murke dambele o pedagogue
dabare ne wana tewtude takkude hitande golleji ɗi fuu ana hani darnede fami tewta hono min mbawir waɗirde immadaraji mbawɗi huncande hoore jande leydi malili so min jiɓɓe fami huncana ɗum hoore wajibi joddade so halda e syndicat yimɓe jangguinoɓe min tewta hono min mbawiri heɓirde kawral huncande hoore jande leydi malili
suudu Baturu sukaɓe lolliɗo parlement des enfants du mali no wembani sanne oɗo kabaru o momin chérif haydara e hoorejo nduɗo suudu Baturu sukaɓe leydi mali
haɓo komin gondi wadde ko woni daranade hakkeŋaji sukaɓe leydi mali famin mbawa wadde ɗum miɗen narda hooreɓe heɓe leydi waɗa ko wawi fuu yalla won kaldal kawral keɓetegal hakkunde mabɓe e syndicat yimɓe jangguinoɓe saabi minen sukaɓe leydi mali jangoɓe miɗen gondi tiɗɗalaji mawɗi miɗen jiiɗi ɓe keɓa kawral hakkunde mabɓe e syndicat yimɓe jangguinoɓe yalla miɗe keɓa wirfade no yawiri ɗi cuuɗi école yalla miɗe keɓa hewtude hakkeŋaji amen banggal jande
tindini amen
giƴiraɓe amen sukaɓe wajuji jogaji anni ɗi mbawato nawtorade fadde imuji ɗi lenna heƴa golle durtugol lesson ngaji moon ɗi fadde ñande imuji ɗi ndente wadde exercice jalla fa hande ɗon ɓeydoro faam ɗum timminta yewtere meɗen hande yo en jii jeɗɗire warore
yewtere sukaɓe malfu wonno